double six.
Katamba wa sipai, I never seen before. Mani aje ni jidai. Sweetie, ni mesizi ni kuhai. Penzi lako tamu hivo, linalewesha kakivai. Wana nisimanga na kula na jilamba. Eti ni oshamba, sio mapenzi. Ah, kama penzi linge kwa chumba, ninge limenya kama chenza. Walisema hayawi, yamekuwa. Mimi na wewe, do forever. Aya, forever, 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 do forever, forever.
Come make it slicer.
Music.